swap.com.
Let's get it on the next one. I'm going to make another joke.
What's up, what
Ninaweni kufana kuzikana Mara tuacheka tunanuniana Na kila tunapokwazana Tunapatana Me and you my best friend Liwe la usiku ama liwe la mchana Liwe kwenye nafasi ama palipo bana Mpaka tukashindwa kuonana Tutapigiana Me and you my best friend Baby wangu atanipa maningo Kila nachotaka tapata Ila siku nikiwa single Wendo wa kwanza kukufuata Na isitoshe unanijua jema Oh rafiki mwema My best friend Suna, na tulivo shiba na siye mfano hakuna Kwangu baya huna, my best friend Baby wangu atanipa mandingo kila nachotaka ntapata Ila siku nikiwa single wendo wa kwanza kukufuata Na isitoshe unanijua jema, oh rafiki mwema My best friend
Swap.com.